imicabango eminingi vale ingqondo yami. Kanti uthando lonjani? Kesihle likhathazekile. Ngikukhohlwa kanjani ubuluba molwami? Sithe satshela nabazali. Moshe is kind.